cuy. Hai, 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 hai. Sai pomba. Than chocolate, delicious like soup baguette. That's my baby, oh, my baby, oh. Wanna go deep and accelerate. Vita hadi kana sweat. Tukio kwa bedi, oh, kwa bedi, oh. Pole uliniacha. Leo na mimi nimependwa.
Itenge huku dange mifata Sindi ya no arde kwa midu wata Giko langolfi mala nata yeah. Enatiteko aljana Mimi wanena gemange sana Maimi nangima miachitatama Awa wana kupenda Aduna dance Omalicha babe You know say Komi toroto Koyo alo kambale tako matau Yido di unamoko mai Mera lansi ya hali Mofango mango nuhuri Sura tamadufi mami yeti I love you I love you too much, oh